Yesu alefwaya mfweba luba tumwele Tusende tisendo tuwa kwa tatu moto Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele Tusende tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele
Tusende
tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele Tusende tisendo tuwa kwa tatu moto Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele
Tusende
tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele
Tusende
tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele Tusende tisendo tuwa kwa tatu moto Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele
Tusende
tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele
Tusende
tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Yesu alefwaya Tusende tisendo tuwa kwa tatu moto Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele
Tusende
tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Yesu alefwaya
Yesu alefwaya mfweba luba tumwele
Tusende
tisendo tuwa kwa tatu moto alile
Hale konkosha Hale konkosha Yesu lo mutima
Ale, kompon,
shangile,
ezoro, motema, ole, engile.